major keys, go bigger than
major keys, babe.
Mopa, yeah, 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 yeah.
Oh, barua yako mpenzi, nimeandika ikufikie. Message yako mpenzi, oh, message yako mpenzi, nimeandika ikufikie. Barua yako mpenzi.
Maisha geto natoka simpi ya tamya, narudi mikono mitu kwana nipoke. Ananipa mapusu mapa na njazia, duwa zake kutu kwa mwona na niyombe.
Maisha nyumba za kupanga, nilibana na nai. Godoro tupa chini usiku chipsi zeke niligawa na nai. Sasa maisha yangu bila yeye yatakwaje, itakwaje, itakwaje? Mimi bila yeye nitawezaje, itakwaje, itakwaje? Geto tumepanga, kodi yetu na mwenye nyumba na chamba. Akichamba tunampanga, anapangika tunasongesha garika. Sasa maisha yangu bila yeye itakwaje, itakwaje, itakwaje? Mimi bila yeye nitashinda, itakwaje, itakwaje?
Baby ngoja tuambie, vile tunavyopenda na sisi. Na kama mapenzi hapo sasa, vipi wivu mnaona nyinyi?
Ridhiki mafungu saba, tuko sita tunaraka. Letu saba liko laja, kuna muda tunagombana. Asira mbaka tunablokiana.
Wewe
kuna muda tunanuniana, ndo mapenzi mwisho sito tunarudia.
Pesa magari vile msaralia, hakunitupa sababu tuliwekania.
Macho alifunga pazia, akaridhika daga wa kulumagia. Maisha nyumba za kupanga, nilibanana nai. Godoro tupa chini usiku chipsi zeke niligawa na nai. Sasa maisha yangu bila yeye yatakwaje, itakwaje, itakwaje? Mimi bila yeye nitawezaje, itakwaje, itakwaje? Geto tumepanga, kodi yetu na mwenye nyumba na chamba. Akichamba tunampanga, anapangika tunasongesha garika. Sasa maisha yangu bila yeye itakwaje, itakwaje, itakwaje? Mimi bila yeye nitashinda, itakwaje, itakwaje?
Allow me to introduce my name. This is when I'm a boy classic, aka Opa. We study from the photo. Let's enjoy our life, baby. There is no you without me. There is no me without you. I love you. I love you. Till I die.
Comic Slicer.